kuongeza umeniongeza, kama kuzidisha umenizidisha. Nimepiga mahesabu, mahesabu, nani angefanya haya yote? Tena nikafikiria, nimefikiria, nani angenisaidia? Lululu. Tena nimefikiria, kwa makini nimefikiria, nani angefanya haya haya haya?
Nashukuru, nashukuru,
baba yangu nashukuru baba.
Baba yangu baba nashukuru,
baba yangu nashukuru baba.
Umenisaidia,
baba yangu nashukuru baba.
Baba umenipendelea,
baba yangu nashukuru baba.
Ah, lo 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 lo.
Umenizidisha,
baba yangu nashukuru baba.